Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
altinere sappo e jeego lewru février 2026 sakirab to gondom heɗade hejoji amen ɗi lendi e maggal muɗum wakkal jon o fo mi calmini am sanne lumo medin mo yimɓe fa heewi fo andiri sukoni kuraka yite naati e muɗum hankem hollitama wiide bonandaji kewɗi woni ko waɗale on ɗo nokku beete hande bomakko ɗo fa yettole nokkule kewɗe ɗe leydi amen ndi yimɓe kañum en ka immidike e colla fa heewi ka fu yetano to woɗɗi ha jogotono en ɓe kañum en kaɗa narda jamande tinno rena yimɓe le nayeɓe fa yetto sukaɓe e majjum sakira ɗum semme kabaruji ɗum joganamami kikiɗe hannde bisimilla moɗon heɗade ɗum jamma alamma sappo e joyi lewru février wakkati 23 heures ɗum woni yamde 23 yiite mawgo nangui lumo medine andirtirteɗo sukuni kura hande andi tultidde ɗum wiide kuɓɓoje liite nge huɓɓi to mo bonni waɗi to bonandaji kewɗi ɗo altinere hande keƴa nelaɗo amen yarto ɗon dramani mayga yehi tewɗiyehi loccukele nokku fa anda hoɗum saabi mbini ɗum anni ko heɓani em dow majjundo fettago Ousmane Ali Wouly
bitikaji konduɗi jaago cagtiriɗi laatade boso curki ɓalewi en yiya tatteji fuu fa nokku o niɓɓi ko laati boyi yonki ramata ñaare julajo goto holti wiide morsi jawdi muɗum fuu ley o cumu bitiki am fuu sumi ɗum poddoji allah noon lumo ngo hani moƴƴintinede el natugol maggo mobilaji a ñifo yiite ana yaawa fa hakkunnage yiite gue ñifa kano fa timmi fayi e tawede imma daraji yimɓe protection civile attinen diwoŋaji ele camioji ana keeɓa nadde fa ñifa nokku o caggal ɗum e dar han dabareji goɗɗi Abdoulaye Traoré e Adama Diarra ana himɓe garuɓe wallude yalla nge yiite ana ñife min gari wallude jettoji allah yonkia fuu heddaki hen yiite nge fuɗɗi lebbitiki goto nge ronki ñifede law abada mi yiya yiite ana heɓirani sembe min puɗɗi dartude ñifude nge illa une heure jamma ka fa joni min donki ñifude nge fa laaɓa wattu 11 heures jamma min matina min jotti ɗon wattu une heure ka kay mboni sanne ka sababu o cumu andaka tafon julaɓe yimɓe protection civile fuu kolliti wiide tiɗɗalla nadde ley lumo ngo ana e sababuji ko tinni golleji sappere pompier en ɓe
préfet yol région Dioyla Alidi Bagna yumɓele joguiɓe kaɓorɗe suutike ɗum ɗum waɗi asawere ɓettide wakkati yamde sappo e go o tawi omo iwa Bamako ilanen fay goto wala ko andanimom andi somi ɓettike ɗum ndu andi nde omo wiide alam sappo e joyi lewru février ɓettidu maggal paɗem leydi amen ndi holiti wiide waɗi terroriste en ko yettoto sappo en hakkunde Bamara Mawde kañe ina jata fan ana le région Douansa oɗo kabaru ka holitama ele communiqué goto mo état major général des armées waɗi gallure Bamako nde kañum ka immidike e colla mawɗo beete altinere hande holtama du wiide oɗo kabaru ka laatike sababu ɓuytude yingo to woɗɗi yimɓel hewɓe dogotoro en ɓe kañum en kana narda jamande tinno rena yimɓel nayeɓe fayetto sukaɓe fewde e majjum eɓe narda yimɓe du tinno watta maskingaji ko kañum ko nandi muɗum yellana heɓa dodɗe sardi ñawuji fofago kañum ko nandi muɗum docteur Mohamed Jakite yo goto e su dogotorore surdu dogotorore kalabankour wonko o mamane baba kunta landodir e makko keɗe Ousmane Ali Wouly
andon wiide wattu mo gon ene joni leymum o ñawji kewɗi ana mbawi nangude himɓe fo ɓuuri sukaɓe kaña himɓe nayeɓe meɗen mbajo jamare nde teddina dabareji yogaji ndenoji himɓe fo ɓuuri nayeɓe kañu no mbirmo joni sukaɓe ɗo wattu hono hurgol yeeso mum lolde juuɗe mum wattu fuu yaynide suudu muɗon e sakkade collaji i dabareji ana kani teddinede fa himɓe ndento e ñawji yogaji mbawde heɓede le wakkati
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
festival international di wasulu ɗum woni fiwa waɗi yanfuli laɓande sappo e ɗiɗi yaade sappo e nayyi lewru février tan 2026 le ngal ɗo kawrtal jeenobo holtama wi yimɓel hewɓe woni garɓe hawrude hemme tawede tiɗɗallaji ɓiɗiɗe rafi ndenago o kana woni matirle on ɗo nokku fuu kanan koɓe gomɓe le on ɗo nokku kañum en ka holiti wiide fiwa o darde muɗum ana moni sanne banggal keɓal le cercle o wonko keɓanmi om dow majjum no jaanomi toonne keɗe Ousmane Ali Wouly
Ewi madam diko Mariam Diallo mo kafo yam fulila fiwa dande mudo ana mawni sanne do gonda le jam e dejere e kebal circle o
joza badi bala
dande de yambere ana mawni handen sabe fiwa kulleji kewde tawte do mbaydetede woni andade meden jogi do kulleji kewde meden jogi bulanga jundi nyamako ana dun e nandore modon mangoro du ana wodi ana toba sanne do yam fulila do le lumango kulleji kewde ciotete fiwa ana jogi nafa sanne bangal bantare e
ani musu kayirata
di halaji dum goni e madame sidibe rokia jakete maire commune wasulu bale holtivi de fiwa nafa mun an mauni sane do kebal ngendindi
sacre vraiment beaucoup
himbe ana kuyana dun sanne ana wada do fa julabe gollirobe golle juude fa yitto himbe wobbe darano golleji beedoji kebal rewbe kanye sukabe jokolbe an golla do waltegul bibbe jallo karametele onoko ono paguri tigaje jundi fa yottade jaaguji goddi nenno wiide nafa mudun ana mauni do kebal ko botna do le on ko beedi wiide fiwa ana beede yirwere duminde e bamtare bangal fina tawa e nafngaaji bangal kebal ngallure yam folila woni ko ali sije bin isjota mani ciagal ko jibi yam folila
sekrabe min jowtu am sanne hedaade min fanje fino ko do e seeda lala jeratuure wala humfintindo dido kabaruje fu e francais konne ki region